Nempilo siphila ngenkani, imali sifuna ngenkani. Nempilo siphila ngenkani, phepha sifuna ngenkani. Nempilo siphila ngenkani, phepha sifuna ngenkani. Siphila ngenkani. Nempilo siphila ngenkani, phepha sifuna ngenkani. Ngane sifuna ngenkani, umnotho sifuna ngenkani. Nempilo siphila ngenkani, imali sifuna ngenkani. Nempilo siphila ngenkani.
Hey. Never been scared to take a risk and face a challenge. Family needs my time, I gotta balance. My hood needs a leader, I'm the one. Usikhothe nokugelezile, super flex. Ngibasha ngeqolo phansi, super flex.
Nempilo siphila ngenkani, phepha sifuna ngenkani.
I-challenge ihlezi khona, distractions. Imali ihlezi khona, kulama bitches. Yonke into enginayo ngifosile. Babe ngithathela phansi, manje ngithophile. Ngaza ama-road ezo-cheese ngenkani. Ngaza ama-phanta neziqu ze-strata. Kingpin, isitala sami, cocaine. Big dreams ekhanda lami, no space. Top student of the game, u showcase. Bitches tryna take my paper, no way. Give up on my dream side, is no play. Kudala ngizabalaza, I'll be okay. Sucka stick the savior. Thank you.